ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gaƴi kadi to ɓoggi jenega faadu haala Mamadou Sama Seku, jom wali sakiraɓe heeɗiɓe. To fana imena ka tun noko ɓuuri uñaji sappo e goho koreji e guɓe nangudi te Allahji kewɗi ɓeɗo na ndar laamu o e ONG ngaji ɗi faabade ɓe no yawiri. Jonte seeɗen fode urtingol l'école men saraɓe ɓe goytigue tiɗala cogu kaki jangniɗo commerçant e holti wiide yo mi kaɗo tiɗala yo saabi julaɓe mawɓe ɓe. Nde ɗo mbiyeɗeɗo balɗe ɗe taccugol courantay kama sanne e lekki deɗe kewɗe gallure bamako sato jatigol taccugol lo yawtana leruji nayyi e nokku jeyogaji alahalimu jamara nde holliti mbiyen hana fi ɗi gon semi kabarji amen hande beten alal baari sappo e nayyi septembre 2022 bisimilla sakrabo. Service ji humnide yirwere fanna laamu ben joyilla woytike alahaali tiɗalaji ɗi e guɓe goni e muɗon lale nokku o ardiɓe ɓe dardi laamu o e kañi ONG ngaji ɗi faabade no yawiri ɓeɗo e ben yimɓe tampiɓe sanne nondun no déplacé en ne gonɓe minaka tampiri e wi laamukoɓe leydi ndi mimadaraji ben kewɗi e tawere foof kasinden ɗe anni kewi. Kalifa Goytamo kaɓene kede festango Oumar Wagolo e Aly Cissé.
Ko tiɗalaji ɗi naati le leydi meɗen ndi yottade lewru outitade 2022 fana wiyama ko yaata yimɓe no uyinaye tatome capanɗe nayyom e joyon kañi en jotti toon ana pecci le galleji temen nayyi e capanɗe joyyi e joyyi. Saydou Barayma Bokum yo goto kuminiɗo kabaru himme e yurmen le oɗo nokku to fana to keɗɗen komo sifido hen ɓeɗo yimɓele ñonguitiɓele nokkule yoga hono Jean Tiguila Kourou Kourou commune Jean Koulibaly fayotto geni maraka kungo ɓe peccale muɗum ñonguitiɓe gonɓele gallure fanade kañum en wala nokku e muinana feere mabɓe. Ɓeɗo yimɓele ñonguitiɓe gonɓele gallurde e hakkune galleji bisimimɓe ɓe peccale muɗum
la ville.
Wattu joni o nderɗo fedde holliti metti muɗum sanne ko wala fo pelle ONG paabotoɓeɓe toon ilali lewru janvier ƴaɓɓe noon du le hitande 2022 ne ka wala fo balli keɓaɗo mo andal amin woni hen iwrude e to gollidiɓe amin kumaniɓe yurmere yaade le ɗiɗo nokkule. Ɓeɗo yimɓelle ko hasindini muɗum ana heewi eɓe kasindini e danɗe muinenede ñegueje yella eɓe keɓa laaɓude ɓe gattene chatoŋaji ndiyam ñanduji koɓe ñamata ana laaɓa ɓe keɓa noɓe cawriro ɗum. Dabere o wona laamu leydi tan to muɗum wawi iwrude gollidiɓe amen ɓe du dayan ko hani tawede ana wawi waɗande ɓeɗo
yimɓele
gallure menaka nde ko yata yimɓele uynaye capanɗe jeegom e joyon peccaɓe le galleji uynaye sappo e ɗiɗi kañi en goni toon ñalawma hande dettiɗallaji mawɗi noon kanko Oumarou Diarra ministre kuminiɗo kabar himme e yurmede kañi yimɓele ñonguittiɓe o hollitiri wiide ɗum e tawde fo yoɓe gondi waddo hen imma daraji
ɓe
wawi waltinde hakkillaji moɗon hande wiide miɗe e wimoɗon gollidiɓe amen fa yetto gouvernement o fo ana landini faabade o miɗe jogui jikke wiide galɗo jiidal waɗan latade sababu ittude ɗati garoji sembinde golleji ɗi le e moƴƴere yimɓele gonɓe e tiɗɗalla o
fadde ɗiɗo imma daraji waɗede yimɓele ñonguittiɓe wajibu tan ɓe muñantiɗa layɗi ɓe jogui ñalawma handen o
sakiraɓe artutto hakkillaji ma dow kabaru yoɓen banggam bem amen facebook kayde twitter ewi gollirde nations unis ɗum woni OCHA mbiyen humaninde golle mbiyen kabaru neɗɗaku fa yettade ñande capantati tati jande capantati e goho o lewru août mbiyen ko ɓuuri temeɗe ɗiɗo capantato civil enne goni jiiɗuɓe torraji mbiya bomboje iraɗe ndenno torraɓe ko ɓuuri hewde yo rewɓe e sukaɓe gollirde woni nde mbiyen holti wiide ɗeɗo bomboje iraɗe ko goni mbiyen farati mawɗo wonande jamare gonɗe le nokkuji ɗi rafi ndenaka woni e muɗum keɗɗana ko ma hoore heɓane dow foy sango Oumar Wagolo.
Tongande holliti wiide yimɓele capanɗe jeɗɗom e ɗiɗon yonkiji muɗen karba temedere capanɗe jeegom en jeɗɗom goni barminaɓe ɓe fu ɓe civil en rewɓe tan e sukaɓe dow goni hakkude mabɓe gonnoɓe yaade le keeri leyɗele ɗe. Fa hande ndeɗo tongande holliti wiide bomboje ɓireteɗe san peƴƴito wakkati fuur iɗum wondi e sakkade yimɓele hewɓe jahi muɗen no worri. Ɓe kollitiɗo ila ɓamde lewru janvier ndu bomboje peƴƴitiɗe toon ɗum yehi fa e temedere e capantati e nayyi le hitande 2021 ɗum yehino fa temeɗiɗi e capanɗe nayyi e joyi. Ɓe mbi fuudu le région mofti o ɗum ɓuuri nawde toon guidali ɗi ɓuuri matede dow. Ɓe kollitiɗo hitande hikkande wakkande jawdi ko hani yaltinede le leydi mali ndi fa yimɓele ɓe paabe iɗum hani ɓurde millions ji tati kalisi dollar fa paabo ko yata yimɓele ujunaji temeɗe jottom e noga e taton. Fa nde miccitiɗen wiide le hitande 2021 ko yata yimɓele temedere taton keddi le bomboje peƴƴitittoɗe ɗiraɗe temeɗiɗon e capanɗe jeenom en jeɗɗon goni barmuɓe. Noon nde ɗo fedde hollitiri wiide mbiyen fa hande ɗiɗo torraji timmay du yimɓele hewɓe le saaha leydi ndi kañe le wuddu leydi ndi goni e farrati.
gollira lidi mali humani de ben na kaboda hufure ko dande mudu hulti wide dido jatiji di na hulbini jati ardibe hulti wide mi denno e gonde imadaraji fambingol e humputingol jamarande yalla haybude do kabar o captain jibrila mayga ben yo gollo de do odo service kumuni do kabaru ben hejo golle kanya dun jande kedana ko hanika wiro fosango alcisse.
L'éducation au risque, nous le faisons.
Jangende, yembel nukule do farati mudum mouni sanne. Dunka midengata dun, le imadaraji amem, le region aji, futo gidali, woni na nukule do bomboje juhoje so fella ira, le ledini. Sabi satu, edo bomboje juhoje so fella, nitan yo pierte. Sukabebe anda, hotudun woni, anawawi, bamudetun, idun wawi masimbindebe. Fabale, yembel be torda, edo bomboje, felloje, heuti, mine e goli dipe amem, yogaabe cuqaabe miden gada golle mudum yalla miden keba faaba de miden gondi wadde ko min baayi fu yalla jamande ana heba yaade wartude no yidiri ne dido nokkule kasendu fa be keba ittede li nokkule futu farati nabude do bomboje juhoje so fella de
de toute menace danger explosif.
Nyaloma huma nyogo mbenna demde jambitama kenyane to CICB Bamako nderno sisilono wonno mbenna hinade kabaru demde bangal mbenna jande ekintingol be lenirdi yalla hetingol lenirdi dalato e ko mbenna ko yida don gollir humaninde mbenna ndedo dido kabaruji lenirdi hulti wiide fandamu dun yo yalla lamkobe na watana hakilo kabaru demde de odo wottu butelaji anali adnordu e kenyadu rafindenagu an wiriri dano kanko lalle tangaran onno to kedana fostango Umar Wagalo LCC
ko nayri bangal jande idun hani beedede leedi meden di fu dun laamo hani tuugade du leno leedi ndi hani weli trete ido halaji kanko ministre communido kabar jande leedi meden do hali to CICB le supported le wuro septembre ndu sidibe dede Ousmane
wajibi jonka chuudi de yimbel nayebe jangintele mudum immine darne koyde mudum yella edu heba fewde wakati momi gon jong o sukabe rew kain worbe janginaabe fa gasi tan waawi tawede e dido cuudi jangirdi kesi yalla abe keba tawede e golle heedintinde leendi
kanko lamido kabaru jande delde leedi meden di wisa dewi leedi malindi yimbe le jangube le temedere fu dum burta yimbe le chapanta ton madam Silla Fatoumata Hamassissé
nous avons des sam
cuudi to sukabe rewbe be jahay ecole abada janginte didi min jogi mene jogi cuudi jangirdi goddi pabotoji yirwere sukabe be du mudum fuddata jena yare sappo e joyi ittabe ecole law
micciti den wiide ko buri nokkule temdere chapande nay do mawbe kani janginede won leedi meden di ko noddata bayli kikala le dedo nokkule ko buri yimbel ujinaji tatom e temere jaddom e chapande jaddom ane mudun ko buri uinaaji don be furdu yorobe non kanko kumini do kabaru jande delde leedi meden do hollitiri wiide
ben jonte tati fadde futtingol jandeji di kaki jangnirdi sanni tidi denno commerçant yokabe hulti wide ben juraabe yokabe hulti wide joguji di beedurke jaati temedidi di do kaki jangnir yogaji sarabe be kay anni metta ben sabi di do telaji di be hulti wide sede sede kinoto ciodugol kaba ben dido kaki jangnirdi Abdoulaye Touré natili lumbon ko ben kada fostango Alcisse Fatoumata Mayga
balde seda fade ciudi ecole ngaji di uttitede sarabe sokabe kanyu enka ana ngulito nukule defu fewde eko choggu kaki isukabe hani jangirda itiidi sanne ko wattu no yogabe kanyu enka ana wondi tewtude seda seda ko hokkata sukabe mu en nyande ecole fuddata wobbe kanyu enka holisi wiide doman faso jande fuddi
mi sore kayeji sukabe am tafon mide domi sabu nokko ana yori wonde codi mi kam sore fu mi wala kalisi som hebi kalisi mi wartan sodude wala fu ko codni mi sukabe am ekol anni bamta mi doman fa yontere warore
le lumo mango bamako do njeyobe fu ana jabi ko wi'a cogu kaaki di sukabe jangirta ko ana tiidi be bi ko sabin bini dum yoto kaaki di adate yude tonu
hikka kayeji sukabe ana tiidi dina rawani arande carton kaye ana wonno e ujinaji nay ka handen yehi fay ujinaji je sakko si dunon kanan ko be ana kani wande imadaraji yalla cogguji di ana buyto minen kam min ewan min keba hen seeda
mission tinde tan wiide cuudi jangirde le leedi ndi waram bantude jande tati lewru octobre ngaron kanan ko be cuudi le kol ngaydi kanyu en moram fuddititde golle aljumaare sappo e jeegom lewru septembre
tatugol kurana yirwi sanne dido ben wattuji di ledde de kewde bomako ben tatugol sato mo waw yadi fa leruji nay e nukuji jogaji dum ko ben hulti jamarene kanon e nukuji jogaji kay ben bedo mata fi tatugol kuran do kuran o yawi tatede be hulti bide tampi ben mitama sanne dido sato fufu tatugol ko timata den no kanko ben bedo ben madugu hamada e musa ag mahaha jiltike ben le galdure banko ko be ben kedo fastam alsisi
dernière semaine vraiment nous constatons
le wakati hibeti di min tayki ke courant o anata esan mi anda fu hudo sabin bini dum un johanta dum taya dum warakase edum jogi kuteje misali so ara jogi neddo nayejo gondo e wulare ni suru don ko daanaade so courant o tayi edum wawi hebude kuteje du challal makko fay nyaloma betti do courant o tayi ila bete fa lasar fo wari on do nyaloma mine suka be amin fu mi kebay ko mi nyam nir oro wonno ko mi annino wadde ko do nyaloma sabe ko courant o tayi ko gawndi heba ka niseede bakke woni ko min defi fami keba ko min nyaama tatugol courant o ka badana leedi malindi le lamuji betti di fu mi maati dum mi min noni lamu hakkundeje gondo don o ka le mudum kulleji di waran wayto jamaan de ka wana belti be fey mi ngada noddan o fewde kanan ko be lamu hakkundeje o fiana dum dabbe
fait un vivant appel aux autorités actuellement
ima draji am tawde fuf ben kambe golobe edm dun en regime mali notaki ben bangal mudun fande likawaruji ben golle potije ko nande mudun ana e cadele sabi notor golle kake gollirde muidiradi jande non holitiri golobe lope e ciotobe be beedi wide dun no lumo o wela fi ben joni sabi hewbe hajaka londe dido wattuji di derno sita sidibe abatu kisindra wonko hebane kedo fostango umorogolo e fatmata magi
mohammed jara muino lode segu olitir sobe garfa mudina lodde lope kecce be bama tafen so mahde do lodde be jahabe duppaya don
waylube asobe leydi sobe asi lope daneje jaltoji dimi mudinirta lodde mi wadan hen diyam jewde haddumo kajaami tafo mi hubbina yite mi wada hen lodde de so dun duppiki haddu eruji nay yaade eruji joy de yite nge timmi atawan dun latiki londe sagoma
umar baro yo gote cotto lodde lelumo medin o wi dedo lodan iwra le tattiji di fulle leedi malindi wakati le ciagal leedi ndi wattu jono wi lum mabbe ngan metti sanne
dum golle mo tawri mi saraabe am lodde amen an iwra nokkuji kewdi le laamu segu yogaabe du an iwra burkina ka to mi buri hojjo woni laamu segu farako kanye kalabugu joni sodataake honno arande no
yogo njobe so cioda e lodde kay be bi ciagal fina tawa e be nawtiro dedo lodde ko nayri bangal defude ledde balebe ko nande mudun
londe ana jogi nafa mawdo miden nawtiro defrinde ledde balebe yogaabe jaati ana urira cuudi muy en pode fleur ana moji sanne ana ngardina suudu
kambe mojinobe lode de be biibe kani weltinde juude mabbe wattu joni o fati golle mabbe o majja
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe li kabaru jamen kiriduji to kayton holtan wiide imu beedari darande arbitre en ballon timmi nyande ala sapugo septembre e wi federation ballon e kanye ligue ballon kay ko buri chapane no arbitre en kay kita kenyiba bokrobe e nyoro ngudi ngadube o imu antimnan kabaru di to kita do holtan wiide berno cioggu maro beedike nyande altinere sapo di septembre den 50 kilo gonno do unyaaji tati temre jiddi ngabbi fa unyaaji nay e temre didi sefa be ben barare dum dun no ben nyambe beedade nyambir odun ben nebam e jabba mawdo e cewdo fufu tidi sabe mudum jati client be holiti wiide nyamduji di jon nyamduji le restaurantaji di dum fufu tidi sagrabe tinta ko barajo men hande mi tinta dafa sat fum ta do be balame 3w.tamani.org mod do dum jamo 37321 do sede yewtere meden magazin yotre meden magazine hande an yewdu kabaru kadule tuppaadi ben den an wadiron juude joni machine ngaji an wudi bangal mudun den lo kanko halima yatra ben indi kabaru yalla ne bedoro famu kedon fo sango umar golli fatam no maga yo en nyalle jam
tuppini gol ko wadirte juude yodon hunde andande sande e sa hal leedi meden di fu fota sa yottiki le region tumbutu o idum e kadule anda ton illa e awallun yo fina tawaji mabbe du juude be bamaton so tuppinira machine ngaji kanya ko nande mudun mohammed abdullah Haidara goto e tuppinowo ton kedden ko mo sifi do hen
dallankaaji ana moƴƴi sanne sa ɓorni ɗum yaade yenge ana reene ana sakka gite bonɗe arande kal haddi en ɓornoto dallankaaji e ɗum e fina tawa tumbutu nde jiiɗa neɗɗo ana ɓorni dallankaaji fuu aɗa andi to iwri tumbutu iwrata sii fuu ana yiɗi ɗum
Mahamman Haidara wi tuppinirgo ngo ɓe gaɗirta juuɗe ngo kañum ɓuri ɓoyde kañum do ɓuri yiwgo o wi simodilaji ɗi fo eɓe gaɗa
alhamdulillahi miɗa yetta Allah miɗa heɓa commande fa heewi fuu ɓura wakkati kurtugoji ka hannden yombayɓe ɓuri ɓornude ɗum se ɓe jaaha mairie no yimɓe poti yinde ɗum wakkatiji fey coodoɓe fuu keɓata ɗum tuppiri fina tawa ana jogi nafa mawɗo bamako ga en kanankoɓe kana yoppude ɗum majja fey ana hani ko ɓe jangina yimɓe dow mum yoɓude ɗum en lewru fuu
caggal tuppinirgol juuɗe le ko sakkiti ko micciteɗe wiide machine ŋaji ɗiɗum jalti yo duuɓi ñalawma hannden o caggal ɗiɗo machine ŋaji goɗɗi kasen jaltina machine ŋaji ɗiɓe no detta ordinateure ko heewi e ɓornotoɓɓe an nayiro toon sanne caka sidibe
nafa mawɗo woni tuppirindi saabu saɗa tuppira juuɗe wakkatiji won nokkuji ɗi jeggidata kaso machine ne joƴƴininɗa ɗum fa gasi fuu kañum jaati waɗɗan golle mum sa ɗiɗi hemde hunde ley golle o a hana nattude saabu ɗum wona golle nattere ko mbiyami sukaɓɓe golle fuu mo gatta ana hani ko gaɗa hen soobe yalla aɗa heɓa hen nafa
ɗiɗo tuppiniri hono fuu no coggu muɗum warata tuppiniri le saha leydi meɗen ndi goɗɗi eɓe gaɗira ɗum ujunaji debe goɗɗi do eɓe gaɗira ɗum uynaji nogay ka micciteɗen wiide ko machine ŋaji ɗi ko ana fanɗi ko ƴaɓɓoto le hen uynaji jetti noon yo hoɓɓe kollitiri wiide